kusoma awajui nani awasomeshe kusomesha po wengine nao baba usiwaze wengine yao wana nyumba wanataka kukaa kwao ukitengea wengine nao bwana usiwaze wengine wataka huduma zao niendelee mbele zaidi uinu wapo wengine nao usiwaze wengine hapa yatima
Você lhe